muvandimwe imana yari yatoranyije Yona kugira ngo amukorere umurimo iwe ntiyubashye imana ahubwo yahisemo kugira ngo ahunge imana ese washobora guhunga imana zoshoboka zo tubigaragaza ariko ntitwabishobora imana n'ingari ibona hose ntaho washobora kwihisha amaso y'imana rebe inshusho ya munani nuko abo bari mu rugo rwatababaza Yonati se niki wakoze nuko arababwira ati ndahunga imana nuko umuhengero ukomeza kuba mwinshi cyane bahindukira na Yona baramubaza ati se tukugire gute kugira ngo dukire nuko Yona bategeka kuko akwiriye kumuta mu nyanja kuko ubwiwe yari azi ko ari we wateye ibyo ngibyo kuko atubashye imana bagenzi be ntibari babikunze kumuta mu nyanja ariko bamutama kuko nta kundi bashoboraga kugira uko bamutaye mu nyanja inyanja iraceceka rwose nuko imana yari yateguje urujanga runini cyane rwitwa nyamuguma maze ruhitako ruramumira nuko Yona yabayemo mu nda y'urwo rujanga iminsi itatu ariko imana ibana nawe ntiyapfa Yona ari mu nda y'urwo rujanga yireze ibyaha byiwe kugira ngo imana imubabarire nuko imana igera muri rwa rujanga ruragenda ruruka Yona ku musenyi